Nuna kuruwa lero, abesimbi okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lwe baddamu okuwenja akalulu ng'era Yoweri Kaguta Museveni akwatidde ekibiina ki NRM bendera agenda kubeera mu district y'ekisolo awamu ne Rubanda. Robert Kasibante munnakibiina ki National Peasants Party wakubeera mu district y'Abimu awamu ne Kotido, olwo Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ow'ekibiina ki National Unity Platform asuubira okubeera mu bitundu by'e Kawempe North ne Kawempe y'Amaserengeta. Gori Mugisha Muntu Oyera asuubira okubeera mu district ya Bududa ne Namisindi, ono nga yakwatidde ekibiina ki anti bendera kw'ossa ne Mubaraka Munyagwa Serunga Mugati gwa Bata, ng'ono asuubira okubeera mu district ya Rakai ne Kyotera. Joseph Mabirizi ow'ekibiina ki Conservative Party wakubeera mu district ya Obongi. Frank Abuliro ow'ekibiina ki RPP wakubeera mu district ya Moyo. Nathan Nadala Mafabi ow'ekibiina ki Forum for Democratic Change yasuubira okubeera mu disitulikiti y'Eruka. Ebyo nga bikyaliwe biti akwatidde ekibiina ki FDC bendera okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga mu disitulikiti y'Eruka ng'asuubira okubeera